Chibina chitaba nzikiriza mugwanga Interreligious Council of Uganda chisabye government okwongeza ku nsimbi ezisibwa mu kaweefube okukuma obutonde bw'ensi okusobola okutaakiriza ku mbeera era bikanga esajjuse ensangi zino. Mr. Charles Kasibante Ssentebe ow'olukiiko olufuzi olwa Interreligious Council of Uganda ng'asinziira ku Paul Memorial Hotel mu kutongoza lipoota eyakunganyiziddwa ekitongole kino ng'ekwata ku ngeri enkyuka kyokka mu mbeera y'obudde gyekosezaamu ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga. Okunoonyereza kulaze kwakulembeddwamu Professor David Mukumukiza okuva mu ttendekero lya Makerere nga kwakoleddwa mu disitulikiti ya Agago mu mwezi oguwedde, ng'ebimu ebiri mu lipoota eno biraga nti wakyaliwo obunafu mu kusomesa abantu ku ngeri gye basobola okwenyigira mu kukuuma obutonde bw'ensi naddala abo ababeera mu masoso g'ebyalo. Alipoota eno era ekinoganyiza nti abantu abaliko obulemu bakyalekeddwa ebbali mu nteekateeka nnyingi ez'okukuuma n'okutaasa obutonde bw'ensi. Wano Mr. Kasibante w'asinzidde n'asaba gavumenti okuleeta enkola ezikyukana n'omutindo nga zeeyambisa demokrasia nti enteekateeka ezo zibasobola okuyamba abantu bonna okwenyigira mu kaweefube w'okutaasa obutonde bw'ensi.
Abatunda amanda bakyagookya naye nga waliwo ekizibu. Etteeka liyinza okujja nti emiti n'amanda tegookyebwa naye abantu bagenda kufumbisa ki? Kitegeeza nti wabaawo etteeka oteekeddwa okubaawo ekirala ekiteekebwawo ekinaayamba abantu eyambisa okufumba ate nga kisuubira nti gavumenti ekyo ekisobola kola entereeza eyo okuyamba abantu nti tebagaanye amanda naye kati mulina okukozesa kino kijja kubayamba.